maha teratangi, he tangi whakatū pato. He aha teratangi, he waka tine ahi, e haere anaki, tētahi ai tuai.